command. Let's start. Yeah. Mwado ya kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunga Uganda na wananchi. Mwado kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunga Uganda na wananchi. We began to double five. Kaweta recruit training school. Our mission to train the army. Transforming Uganda to a better political ground. Training citizens from civilian to a cadet soldier. Train so hard and fight so easy. Is the motto today and tomorrow to our soldiers. A stable Uganda is a sanctuary Uganda. Training the future army with discipline and professionalism.
We thank you, Mosei, CDF, CLA, CTR. For the good job, Asante Commandant, CI, CC, PC. Asante,
Mwado ya kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunge Uganda na wananchi. Mwado kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunge Uganda na wananchi. Sansore peke, jeshi mupya tumejifunza. Mjenge jeshi ya kesho, kaweta asante. Na hato panafricanism, reinforcing African nations. Na missions ayu PDF, kanuranyaga asante.
Tumashikuru mashuja wote, kuendelea kusonga mbele. Zaidi ya changamoto zote,
UPDF asante.
Kazi ya jeshi siyo laisi. Ya utulivu na uvumilivu mnapande asante.
Mwado ya kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunge Uganda na wananchi. Mwado kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunge Uganda na wananchi.
Wananchi tuyungane. Kurusia jesi mawe mwachane. Baganda bamwe, yeah. Tuliba Luganda, tuliba Seluganda, tuzaliwa Uganda, Fernande katuzimbe Uganda. Nkwetaga, onetaga, otwetaga, tukwetaga. Kulobulungi wensi yafe. Okwetala kasa kubi, mukuveko. Okoche bipira chibi, muchiveko. Nsonge zibanyiga, tuzikonjole. Kote labo waka.
Mwado ya kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunge Uganda na wananchi. Mwado kaweweta. Twel to the friend dancer. Kukundi cha majeshi. Tuchunge Uganda na wananchi.